andal ana weli, faamo wala andal
ana
darta andal, jogi o andal
ana
darta eydude andal.
Ngonga jaati heɓe ngala andal ana kaani dartude andal, sabi mo wala andal wala bi adna, mo wala andal yo bumɗo adna. Kana darten andal, si en darti andal fuu en keɓan barke meɗen adna, cekkite lobbe laakara. Darten andal, andal ni jogindi maako. Darten andal, andude andal kañum wawi andude siimuɗum, andude andal kañum wawi hemde adna heɓa laakara. Ndenno ngal ɗo andal kettino ɗon keɗoɗon na baamon hono ko kaalo o warata yettinde on ko. E sabi e ngal ɗo andal mangal e dewtere mawnde windande J. Vernon Magi pillotoɗo yo Abdourahmane Sangare kañum warta yettinande e ngal ɗo andal. Yo Allah hokke barke andude ngal ɗo andal.
Mi jowti gorko e debbo, suka e mawɗo ɗo hettuɗon e leyɗe aduna, oɗon keɗi min fuu. Miɗa yiɗi andon oɗon ngoodi faa jooni heɗaade programme andiraaɗo jannde dewtere seniinde o, iwde e Modibbo mo jom andal wiyeteeɗo J. Vernon Magi. Firtantooɗo on de e fulfulde woni min giɗo mon Abdourahmane Sankari, iwde Transworld Radio konngol wayraago. So won fuu ko jiɗɗon andande min e bangal ndeɗo jannde, oɗon mbaawi neldude min ɓatakiiji moɗon faa andondiren. Ndenno jooni ka miɗa yiɗi ndaarten faamude ko suura sappo e go'o yiɗi faaminde en ko. Arande fuu miɗa yiɗi andon ley suuraaji sappo araneeji ɗi Almasiihu ana hollita hoore muɗum jama kewɗo mo fuɗɗi hollintinde hoore makko to kurtungo kaanaato, sabu ana windi taalibaaɓe makko gonɗini e makko. Ka nyande iidi mawɗo, dewtere wi mo holliti hoore makko fedde nde ka ɓe jaɓanaali mo. Ley suura dewtere meɗen woni linjilan mo Yohanna windi o ɗo suura muɗum joyi aaya sappo e jeegom ɗo, fedde nde tawaama ana salano kayeefiiji makko ɗi. To suura jetti aaya debe e sappo e jetti yottaade debe e sappo e jeenayi to ana hollita yimɓe ɓe naa du fedde Israelankooɓe nde salanike haalaaji Issa Almasiihu ɗi. Ɗo suura sappo aaya capanɗe tati yottaade capanɗe tati e go'o ɓe salanike Isa e hoore muɗum. Ko yiɗumin miccintinde on woni Yohanna tawaama ana fammina en maanda ko windiri linjila muɗum o. E ley majjum mo holliti ɗo suura noogay aaya capanɗe tati to, Isa waɗi yeeso taalibaaɓe mum kayɗe goɗɗe kewɗe ɗe mbindaaka ley dewtere nde. Komo wi'i woni ɗeɗo mbindaama yalla oɗon gonɗina Isa woni Almasiihu ɓii lamɗo. Yalla so on gonɗini oɗon keɓira ngurdam saabe makko. Ndenno e on nokku Yohanna ana woodi famminde en so goonga ɗo fuɗɗoode suura muɗum to illa e puɗɗoode konngol ana wooduno. Ngol konngol ana wooduno naa du ana wonduno e lamɗo joomiraaɗo. Ngol konngol kañum woni lamɗo. Ndenno ngol konngol woni ko waɗa ɓandu naa du tergal. Ngol woni ley meɗen naa du hakkunde meɗen. E ley majjum ko kanɗen faamude woni kuɗɗeeji ɗi Isa Almasiihu wooduno waɗde ɗi fuu faa fammina en lamɗo joomiraaɗo ana woodi hakkunde meɗen. Den so gonga dun kan en hebude faamu e mudum. E lei goninal meden. Beide majum. Lingilaji didu. Ana wodi faminde en kabaru. Imitagol Isa Almasiu e maide. Ka faddinden. Mida yidi andon. Hala imital e maide. Woni ko o sura yidi faminde en. Nenno andon dinaji kewdi ana wodi halde hala imital e maide ka ana famdi ko di andani e bangal mudum nenno Isa Almasiu kanyum wanano hokka en jande e bangal imital e maide e lei majjum mida yidi ngaren e ko talibbo Isa Almasiu wietede Paul o yidi faminde en e manda ko imital e maide hullititta arande fu mida yidi denno jangen le bataaki makko arano faade e korintun koobe sura sappo e joyi to aya debe idi yottade debe e naydo mo holliti e le mbide de do ayaaji imital maybe du hono non worri ko irete ko ana nyola ko imitotoko nyolata ko ireteko ana hoyi ko imitotoko ana teddi ko ireteko ana lohi ko imitotoko ana jogi sembe ko ireteko yo terde leedin koje ko imitotoko yo terde ruhun koje terde leedin koje ana ngodi ndenno terde ruhun koje du ana ngodi dum wadi so ana windi neddo arano o dum woni adama lati yonki wurki adama cektotodo yo ruhu dokkowo ngurndam wana ko jeya e ruhu ko ardi warde ko jeya e leedi ko ardi warde caggal dum ko jeya e ruhu ko jokki hen denno ko kan en faamude e mbide dedo ayaji woni imital Lazarus iude e maide latake hono ko Paul tawa ana famina en doko sabu mo imitike iude e maide e terde makko de dum woni yo terde makko de woni ko imiti e maide ka imital e maide chagito tongangal dum woni ngal Isa Almasiu e hore mudum wadingal ana serti e imital e maide Lazarus o sabu ne Lazarus imiti e maide de hadalimo mai tudde idabal ka Almasiu Isa imital mudum ngal wadi mo mayali fei non dum mo mayata fa abada ndenno imital mabbe ngal ana serti mida yidno hebon faamu e kabar majjum ka fa joni mida yidi njehen yeso e lei majjum du mi janganan on fa joni ataki kanko Paul faade e korintun koobe do sura sappo e joyi aya nogay e tatido anni ko dewtere wodi famminde en e bangal majjum aya noga e tati anni ko wi ka goto fu e wakkati mun imitoto dum woni Almasiu woni arano o caggal dum be o jeybe njokka hen nyande gartol makko so dum bettike dargal daro Almasiu halka kanankaku e bawde e sembe fu totta lamdo babirado men o lam sabi ana tilsi Almasiu lamo fande lamdo wadi o yabba waybe be fu ganyo chakitotodo halkede o yo maide sabi ana windi lamdo wadi hunde fu le koyde makko ka so wiyama non tajoral lamdo gadudo hunde fu le koyde makko o wala hen aya nogay e jetti. So hunde fu heedi ley bajjo o. Bajjo o e hoore mum heedan ley gaduɗo hunde fu ley makko o. Faa lamɗo laamo hunde fu e neɗɗo fu. Sakiraaɓe warɓe e rewɓe, o nokku ana fammina en kabaru immital e mayde. Ko diinaaji heewɗi andana kabaru muɗum. Ndenno andon ɗum saabi so Isa Almasihu e hoore mum holliti e ley mbiiɗe muɗum e ley immintinde kanko Lazarus o mo wi'i kanko woni immital e mayde kañum e ngurdam keddotoɗam. Ndenno fadde meɗen yahde yeeso, mi tewtiran hettuɗo masiŋaajo o walla on heɓude faamu e anditore amen naadu adressi amen.
So oɗon jiɗi famde ndeɗo dewtere, mbinde e amen attaakiiji, neldon min e ndey reydi Côte d'Ivoire. Numéroji amen anni 06 BP 2131 Abidjan 06, Côte d'Ivoire. Mi fillititto 06 BP 2131 Abidjan 06, République de Côte d'Ivoire.
Dañtiyaaba faa sanne. Ndenno e ley ko kanɗen faamude du woni Isa Almasihu fayde tawa ana golla kayfiiji keewɗi so mo wari immintinde mayɗo, ko mo woowi gollude woni noddude maayuɗo on. Ndenno e ley ko Isa Almasihu gollannooko mo noddan maayuɓe ɓen de mo immintina ɗum e mayde. Ndenno e miilo moɗon ko saabi omo waɗa noon taƴoral maayuɓe ɓe ina nana konngol makko ngol. Ɗum saabi so omo nodda ɓe. Non du so cagite waroy, so immital ɓattoyke, non woni komo warta mo waɗa mo noddan en fuu mo itta en e ley mayde. Ndenno miɗa yiɗi jooni ka ngaren janngen naa du keɓen faamu e mbiiɗe aaya arano kañum e aaya ɗiɗabo iwde ley suura sappo e go'o. Anni ko nokku o woodi famminde en. Gorko nyawɗo biyeteeɗo Lazarus ana baytaniya kañum e Mariyama e mawnu mum debbo biyeteeɗo Marta. Tawi Mariyama woni gujuɗo joomiraaɗo nebbam uurojam so socciri koyɗe makko sukundu muɗum. Lazarus nyawɗo o yo miñii ko gorko. Ko faameten e o nokku woni fillaka windaam hakke duuɓi 99 caggal rimeegol Isa Almasihu. E on wakkati ana anndaano Mariyama woni ko tawa ana soccira cukundu muɗum koyɗe Isa Almasihu de wujiri hen nebbam naa du latikoro. Ndenno ɗum saabi faa hannde du andon e ley ko kanko Mariyama mo golli ko faa hannde haala makko ana haale e ley dewtere seniinde. Ndenno suudu Marta ɗum woni Isa Almasihu ana woodino koyɗe keewɗe naa du kile keewɗe yaade on nokku. Won fey nde dewtere fillanto en kanko Isa Almasihu mo yehi ton, ka Marta ɗum woni miña Mariyama o kañum tawaama ana golla golleeji keewɗi, ka Mariyama kañum wari jooɗi yeeso Isa Almasihu faa heɓa jannde muɗum nde e ley ngurdam muɗum. Hono noon hannden enen du fayde tawa wakkatiiji eɗen keewi golleeji hatta eɗen kaani warde e Isa Almasihu keɓen jannde, sabi kanko waawi hokkude en faamu e kuɗɗe keewɗe heedande no fotuɗen waɗde e li odo adun sabu ruhu cheni do hande ana wodi fa jangina en njehen yeso fa joni e li mbide ayaje den aya tati o wi bandirabe rewbe be neli e isa mbihi mobbo gidoma mo kursinda o sella e o nokku bandirabe rewbe kanko Lazarus o ibe ngodi faminde Isa Almasiu torda wondo e mabbe o nadu torda wondo e sakike mabbe Lazarus o denno e le ko be tawa ibe hollita Isa Almasiu ko ibe njidi Isa Almasiu e hore mudum bama aniya golla ko foti gollude e holliti e le mbide mabbe edu Isa Almasiu ana horsinino kanko Lazarus o e le majjum talibbo Isa wietedo Polo holliti kanyum e hore mudum lamdo jomirado yididum ndenno kanko windudo lingila Yohanna dum woni Yohanna e hore mudum talibabe Isa Almasiu be ina nodda dum talibbo mo Isa horsini fay kanko talibbo Isa wietedo Pierre odu wonde mo wihi Isa Almasiu yidi en ndenno hononon enen e kohe meden eden kani famude ko hewti en fu Isa Almasiu andon ana yidi en wabbe ana wiya e le miloji munen ndenno hono mo lamdo yidiri waviri yirude torra tawene fay so tawi lamdo ana yidi en torra ina wawi hewtude en ndenno dum woni manda mudum wawa hadde torra hewtude en dum e tawede fu lamdo hokkan wakkati no yaltiren e le torra denno sakiraabe warbe rewbe eden kani famude dido gongaji e le gundinal meden jangen aya nay nde Isa nanuno dunde wihi o nyaw wana nyaw sate mo nyaw tabintinowo teddenga lamdo yalla bi lamdo ana teddiniremo ndenno e on nokku Isa Almasiu ana famina endu nyaw hewtudo kanko Lazarus o yo fa teddina lamdo jomirado dum woni banginde annor lamdo jomirado ndenno hononon torraji yogaji ina wawi hewtude en yo fa hokka en na hokka ngurna meden ndakam e nafa hedande e gondinal meden e lamdo jomirado fadde meden yaade yeso jonika sakiraabe mi tewtiran hettudo masingaajo walla on hedaade jimol iwde e nowrogo jallo ana yimana en suudu baba
Sudu baba umendale Sudu baba umendale Ke isa pado ken warugon umendale Ke bi alla pado ken warugon umendale Ke almasiu pado ken warugon umendale umendale Sudu baba umendale Sudu baba umendale Tabe ya fa ade kwe monko kon isa Ke isa tanwon wala sabere Ke isa tanwon nilato ala umendale Sudu baba umendale Sudu baba umendale Ke isa walan gosa anaru Ke isa walan senda komeule Ke isa walan lamo anaru umendale sudu baba umendale sudu baba umendale ke isa badu ken waru gon umendale ke bi alla badu ken waru gon umendale ke almasiu badu ken waru gon umendale umendale Sudu baba umendale Sudu baba umendale Ke isa badugen warugon umendale Ke bi alla badugen warugon umendale Ke almasiu badugen warugon umendale umendale Sudu baba umendale Sudu baba umendale Tabe ya fa adekwe mon kokon isa Ke isa tan mon wala sabere Ke isa tan mon dilato ala umendale Sudu baba umendale Sudu baba umendale Ke isa walan gosa anaru Ke isa walan senda gonge teure Ke isa walan lamo adunaru umendale Sudu baba umendale Sudu baba umendale Sudu baba umendale Sudu baba umendale
Dantiyabu fa sanne norogo jallo ndenno ko wodnomi haltande on woni Isa Almasiu ana yidi en fu ndenno en baawa wiide e dow torra naadu e dow weltare meden Isa Almasiu ana yidi o naadu yida o dum woni ko Paul yidno famminden e ley sura nay dewtere mudum faade e korintum koobe do aya mudum joyo mo wi sabe dum pati pele fay goto fadde wakkati o yottade fadde jomirado o warde kanko yaltinta ko suudino e nimre kanko banginta ko woni e berde yimbe nyande den goto fu heban e lamdo yettore nde futi hebude so gonga Isa Almasiu ana horsinino kanko Lazarus o ndemo wodno e nyawnde ka wana dun tan mo yoppi on maya naadu yiha mayde dum fu e tawede Isa Almasiu ana yiino kanko Lazarus o ndenno e ley majjum aya joy warde aya jeegom holliti e on nokku Isa ana horsini Lazarus e bandiraabe mu rewbe Marta e Mariama tawede o nani Lazarus to sella fu hadali mo faude ton balde didi godde tiagal dum o wihi talibabe makko mbirfitoden yahudiya talibabe ben jaabimo mobbo boya fe ko yahudiyan koobe ndari wardude ma kaje lato ton birfotoda kasen Isa jabi wana wakkatiji sappo e didi ngoni le nyaloma na jahowo nyaloma fergatako sabi omo yiha foire adunarndu ka jahowo jemma fergoto sabi foire wala e mudu andon sakirabe worbe rewbe Almasiu ana yidi on so tawi on sella. Omo yidi on so tawi odon golla ko moddi. Ndenno manda mudum woni omo yidi en wakati fu. Nondu en bawa hadde mo yidde en. Ka hunde wotere lamdotomi fayinde tawede tiidalla hewti ngurnda maada. Ada mila lamdo yida mana. Lamdo ana yidima. Dewtere ana hollita do sura tati. Aya sappo e jeegomto. Lamdo bami ana yida adunaru. Fa hokkitiri bimun bajjo. Yalla gondindo e bajjo o fu. Ana heba ngurndam keddotodam. Dam ngurndam e gondinal maada e Isa Almasihu. Mbawirda hebirde. Ndenno an jey subade jabande jingu lamdo nadu salanade dum Almasihu ana yidi en so en gondinbe nadu so en gana dum sabi so dewtere ana wiya omo hokka en nange omo hokka en nyaloma kanyum e jemma omo hokka en lewru e kode dum fu e dow njingu makko mo hokkiri en beyde majjum omo hokka en kammu kanyum e yorngo dum fu ana hollita lamdo ana yidi en dum sabi e le majjum eden kani warde e lamdo jomirado de kaltanemmo torraji meden kalden e makko hollitenmo ko hewtata en ko misalu ana hollita annabi Musa tawama e wakati fu ana wara fa gondina nadu hollita lamdo jomirado torraji hewtondi dundi nden hono non enen du eden kani warde e lamdo jomirado so yettore nadu so haltande mo torraji meden ngaren famminemmo ko woni e le ngurnda meden yalla kanko du omo heba yottinde en moddireji makko di sakiraabe worbe rewbe wakati meden o reggoyke nenno mi de yidi darne jandende e on nokku ka ko darnam min on woni ngaron gondinon e Isa Almasihu ke on famu ko hedani e bangal jango lakara yo lamdo wondu e modon hokka on fam e do alhorma kanko Isa Almasihu. Amina.
Ko kettiniɗo joni ko yo iwde e suudu radio Transwar Radio anni anditode amen 06 BP 2131 Abidjan 06 e suudu radio Transwar Radio. Le lampo hollu en wakkati goddo no kasen tawe e en nguri e en cendi cede cede cheyi koy am